uthi leyo nto leyo wayithola kanjani hey kanjani ubunandile njabuke entweni entweni kuya ngokuthi leyo nto leyo wayithola kanjani hey kanjani ungabadriva mafoshuna bahlelwe vala mahu ibayazi kwaqumuntandani ibungasdriva mauno ahlale sihamapiko ungasiyazi sasebenza sasebenza ibunga badla mavisa babasheba nezinyembezi bayazi kwafanduzebebenimali ibhema sizikabishi isisheba nesimali bunga siyazi sasebenza sasebenza ngelinye ilanga ziyohlale owala ubabothweli iyongikeshezela inkeshe ende phambi kwabo babo nakukukeshezela inkeshe ende webabo
yisikhulu
wakeshezela inkeshe ende webabo yisikhulu kuwe kwakeshezela inkeshe ende webabo yisikhulu Ibakeshezela inkeshe ende babo isiphetho Ibakeshezela inkeshe ende babo isiphetho Ibona strive amavithi hlale sihamapilo Seven days.